Sony Vicky on the beat. Another love song. Muza w'ikiganza chawe mama hirwe nkayo wampaye ejo. Uko iyo unyegereye impumeko yangira hinduka. Urukundo rurandya ndahinda umushyitsi imbere mu mubiri nuko umurwayi akenera imiti niko nanjye ngukeneye buri munsi bitekerezeho umvira umutima wawe amaranga mutima yanjye ese hari cyo kwemeza niba ari inzozi reka ndote reka ndote niba ari mpamo ninje 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 mukire ninje 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 mukire kuko ngufite ninje 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 mukire ninje 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 mukire kuko ngufite ni wowe mbona nkatuza nakubura nkarwara Iheba oh yeah 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 Egira hino sheri Nyongera umwuka mabe Iwa ma medicine Ukwisi ya sibuzu rumuri Niko nanjye namera hey. Nubuze akenera imiti niko nanjye ngukeneye buri munsi bitekerezeho umvira umutima wawe amaranga mutima yanjye ese hari cyo kwemeza niba ari inzozi reka ndote, reka ndote niba ari mpamo narahiriwe, narahiriwe ninje, ninje, ninje mukire ninje, ninje, ninje mukire kuko ngufite ninje, ninje, ninje mukire ninje, ninje, ninje mukire kuko ngufite ninje, ninje, ninje mukire ninje, ninje, ninje mukire kuko ngufite